DJ D.O.B.
Siku ya kwanza kutana naye alikuja kwetu siku bling bling katupia mtoto na shine mguni kikoko. Vile namuona na smile ni moyo na dunda bata. Pretty face, curvy shape, mwendo ni kama taki. Na waza ntacho kiona ndani ya hiyo red dress. You're on your clothes, ila kichwa nisha ku undress. You're too good for your own good. Me ushani weka kwenye mood. Me mara kadha ushani kata, ulifanya kusuri. Hey babe, nipe yako number. On your Instagram DM nitatimba. Nisha kutaka mara nyingi ukakata. Aka niko nawe na shanga. Mtoto kasema yeah yes, yeah yes. Yeah, yes, on a Valentine. Say my yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes, on a Valentine. Yeah. She got some good, good. Alifanya niwe wrong, juju, juju. Matawe ya juju, kama nimepigwa juju, juju. Nakumbuka vile yale nifanya nikeshe, fanya nikeshe. Kila siku yeye yale nifanya nichekwe, fanya nichekwe. Mtoto mkali nikubali, why you do me like that? Kikubali takwa shwari, so don't do me like that. Nisha kutaka mara nyingi ukakata. Aka niko nawe na shanga. Mtoto kasema yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes, on a Valentine. Say my yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes, on a Valentine.
Yeah, utashanga sana, wanapenda kutuona twagombana. Inabidi nisisake chapa sana. Yeah, mana si binadamu bwana. Utasikia kuna hii, kuna kile. Wanataka tu nibishe nisile. Nakumbuka tangu kipindi kile. Tunakuja nyumbani kwenu na wile. Yeah, I say you do my bubu. Na kama so you na kuwa bubu. Na kwa kuroju ama ni juju. Ama kichwa ni megiwa na wadudu. Cause God has put that place in me. Don't ever think of replacing me. Wakikulitea ombe ombe so me. This is where your head should be. One in a war so to the best wa mta. Domana tukitoka wana tushanga. Hey, when I'm away, pick up the phone, I got something to say. Nambi unataka nini for me late. Na usijali kusubi. Every day, day, wanna do a window, baby.
Mtoto kasema yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes.